Paradise Music, baby.
Flaga got the recipe.
Kwanza na fura, nitaimba na kucheza, na kucheza. Washa mishuma, weka keki juu ya meza. Ila usinicheke, nimekuletea zawadi kidogo ulichobarikiwa. Aki mwana mkwepe, aja na dumu la maji, asije kakumwagia. Ana kapicha kako nitaka post, poso kupenda itawa cost. Leo siku yako nishajikoki, dugo rafiki zako tunasema happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Sinywagi pombe leo talewa, niwape shombe walochelewa. Zikini panda monde nitapepewa, pembe la ngombe au malewa. Ila usifoge kusema asante baba na mama, ulukukuza ukakua. Nakupa na keki kwa wema, kulinde baba taka post, poso kupenda itawa cost. Leo siku yako nishajigoki, dugo rafiki zako tunasema happy birthday.
Taka posta.